wange nsaba mukama nkulembera ebiro byange naye nkusaba ompanirire sagala ntukeyo ate nze kwerabire obulamu bwange wotali nze tebungasa jonzi gyewala netyendaganza okutuuka nga woli nyamba ntukirize ebiyoto twali wamu mu biwembe katubeere wamu mu golofa twali wamu ku makutuya katubeere wamu ku mufaliso twali wamu mu bwavu katubeere wamu mu gaga njagala tukwatagane wojja ekigere mwekiisa enjiri njibuulire n'amawanga gatambule njagala omulinsiza tuukeyo nanga gye ndaga erinnya lyange olisiitule mukama nkuweereze
we are moving forward.